Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke dumedisa ba mamedika o fela ba radio pulpit le bitso le matla le pholosa la morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti masingi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo Matthew chapter 17, re bala verse 1 to verse 6 fela. E balega ka tseleng. Morago ga malatsi a marataro Jesu a tsaya Pitoro le Jakobo le Johane morarragwe a tlhatlhogela nabo mo thabeng e kwa godimo. Ba le bosi fo a fetoga setshwano fa pele ga bone sefatlhego sa gagwe sa phatsima jaaka letsatsi diaparo tsa gagwe tsa nna ja ditshweu jaaka lesedi ke fa moshe le Elia ba bonala fa go ene ba bua naye mme Pitoro a simolola go bua a raya Jesu a re morena go monate go mo go rona go nna fano fa o rata ke tla dira metlagana e meraro fano o mongwe e nne wa gago o mongwe wa ga moshe o mongwe wa ga Elia ya re a santse a bua leru le lesedi la baritifalela ka tshoganyetso lentswe la tswa mo lerung la re yo ke morwake yo o rategang yo ke mo itumelelang mo utlweng ya re barutwa ba utlwa ba le utlwa ba wela fa fatshe ka difatlhego ba boifa segolo morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae a e confirme with signs and wonders mmamedi a rategang ke rata re lebelela kganke e ya the mountain top experience maitemogelo a kwa godimo ga thaba a banna ba ba ileng ba bonama modimo o etsa metlholo gantsi o iponagatsa ka ditsela tse dintsi mo bathong ba bantsi batho ba bantsi ba ba dumetse mo modimong fa modimo o ne a iponagatsa jaano se re se balang mo sa the transfiguration was proof of Peter's preaching bo Petrose ne ba tlhoka kgang e gore ba tle ba kgone gore ba ye bo rera because Petrose o ne a sa utlwane go ne o na le molaetsa o ne a o dumela ka morena Jesu and o na le o ne a sa o dumele ka morena Jesu na morena Jesu a ba tseya ba isa ko thabeng gore ba ye bo bona kgalalelo ya gae a ba bulele legodimo Bible ha e bolele ka bo Elia kgalalelo ha e bolele ka bo Elia le moshe mole e bolela ka kgalalelo ya Jesu gore Jesu o na eme le banna ba ko thabeng banna ba ne le kgale ba tsamaile ba seteng mo lefatsheng Petrose a ba bona a re ga ba bona bona le kgalalelo e ya morena Jesu mo re badileng mo teng moo gore go latela Jesu the glory ke the presence ya Modimo the glory mo o na leng the glory is God working we don't work when there is glory lentswe la Modimo le swae le re le ko testamente ya kgale o ka bala when the glory descended ba ne ba palela ko ministera mo teng because God ministers ga mo o na leng kgalalelo mo teng and then bible e tlhalosa gore kgalalelo e 'ira gore go be le bophelo mo mothong o mole o mongwe e destroya malwetse e destroya all the negative things now mo re bona mo e re Peter James and John were taken up on a high mountain mo ba ileng ba bona kgalalelo ena ya morena Jesu ba bona something that they never knew ne ba tsamaya le Jesu ba mmone a tsosa bo Lazarus a ba jesa dinkgwa a koba madimone mara kgalalelo ne ba ise ba e bone nao lentswe la Modimo le re bontsha mo le re great things that are waiting them on that mountain top mola e tlhalosa gore Modimo o emetse nako nngwe gore a tla go senolele something se se tla irang gore se strengthene tumelo ya gago kore o dumele ka nnete-nnete gore ke Modimo fa ke mo Modimong mo ke leng mo teng fa o seka ba le pelaelo le nyane na bebele e tlhalosa mo e re we must keep our eyes open re bule matlho a rona re sale Jesu morago o rata go sala Jesu morao you must follow Jesus and number 2 iri we must open our eyes open matlho a rona a bulege re re kotletse re kgone go bona tse dikgolo tseo Modimo a re beetseng tsona Peter became an eyewitness of majesty of Christ a bona seo Jesu a leng sona the glory ena e tloetse ko legodimong ya bonagala le ena a utlwe gore Jesu o tshwanetse gore a osha kgang ene e bolela ke bo Elia mola le Moses yona na sa dumela na sa dumela safari mara khalalelo yona a e bona ene Jesu ga a fenya ke batho ba ne ba ile motshwara we nihetse gore a tla re shele because ke mmereko ana a tletse mo lefatsheng mme mo memedi a rata hanke rata re modimo a utisa strengthen tumelo ya hao as he keep our eyes open. Peter became an eyewitness. Gore tla tla o khona go paka o paka fela ge ona le se modimo a se boletse mo wena. He claimed this experience and proof of his authority. Now le fukola mo dilo re bontsha mo le re experience ya ha yena a bona bo Elia mo la bona Moses appeared together. Ba le bo khala le lo bana le morena Jesu of building program ana hana no ara hendintu ara ska tlhore ya go gongwe ga re neng honefa we must see God's will or we will miss his plan for our life ntlabo felele we must listen to the Lord mudimo a bolela mudimo a theosa liru are yo ke morawaka this is my son. This is Christ. This is the Messiah. Mu utweng. Mudimo karaka thosetsa something to you today. Gore ka tla khone gore u utwe mudimo a bolele le wena. Ha mudimo a boletse dinthotse le fatshele o di boletse tsa bateng. Mudimo ha ka bolela system ya body how yo tle yo change. O khona go utlwela go dumela mo modimong nao ke rata go rapela le wena mo letsatsing la ka tseno gore modimo a go thuse we must be sensitive to what God says to us about his son Jesus ke rata go rapela le wena modimo ka lebitso la morena Jesu ke a rapela gore return to those secret places gore mo mamedi a boele ko lefelong leo a neng a kopane le wena ko mathomo modimo a ka lokileng a khona go phela a khona go fenya madimona khona ofenya mathata a khona ofenya matshenyego a khona tsamala wena a khona ira thata ya ha o khona sebetsa ka yena ke kopatsa tso tlhoki dumela re mo file tsona lebitso le matla lebitso le pholosa la morena Jesu Kriste amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.